Luka asempa tinum.
Ne ba asem krofu ko no kire no so se wo beti nyankopan asem no. Na ogyina Genasret tade no ho. Hu akodo bi ne se tata tade no ho. Na apopofo no afrimu ko hofro won asem. Okokuro no ba ko ye Simon de amusre no se. Onkwan mfiri fam kakra. Otra ase no. Ofiri kudo no mu kire kire nkrofu akwekuo no. Na ogyae kasa no. Okechre Simon se.
Panko de edo. Amunkogu asew inyinam.
Na Simon bua se.
Owura. Ye ye adwuma na dwi nyina. Ni ye nya hwe. Nanso wasem nti megu asew no.
Na oyɛ saa no. Obuma mpata pi. Na wa asew no. Etiti. Awo nyamu won fefo a wo kuro ba kunu mu no se wo mra me so mu o bai wo sha kuro mi nu mama ma anka eye amem a Simon Petro hu ye no o fi Yesu na ase kan se
firi min che ko ewrade na mi onipa de bon ye ni
na oni won ya o ka ne hu nyina mpata dodo a wo ye nu nti on hu dwiri won asenso ye Yakobo ni Yohane Sebedi o ma oye Simon yonkunma anano. Na Yesu kachire Simon se.
Nsro, efrine ube yinipa.
Na wade akuro ono baya fom jani yina hodi Yesu echi. Na baasa o unkuro numu baku mumu. Fye, na ube mebia kwata ayene humma oho. Nuhumu Yesu no, wade ni butu fom sre no se.
Oura, sa opa ube tumiyama mehumefi.
Not in his can no can say.
Mepe, whom fee?
That in Tama, the Patani free no boy. No brown, sir, on Kench Rubia, no see.
Co, a who catch your sofa? One who friendly, come, I said you must say, you know. Not anyone dance here.
Nancy, no some trail, mum, Nancrofoque could pee, be she has, sir, obitiano. No, I saw one. A hombre. Nanso otwin ho ko esesu ko bompaye. Na the bar said de bia o chechre no. Na frasi fo ni mra chechre fo a wo fri Galilea ni Judea nkre nyina si ni Jerusalem abatete ho. Urade a ho odin woni so a odi sayare. Na hwe meme bi di onipa bia oda kete so a oyare mbuo bai. O hwe kwan di no abeto na nim. Na nkrofu ko no nti. Wo anya kwan a odi no befa so aba no. Okọ or die no if you didn't fa entire no mu, the keteso, betu vim vim. Yes, we nim. No, who, ye dear no, or say no, sir.
O nipper, what do you want here for you?
Natural for any Pharisee for only free as yes, sir.
Why knew a year, what can you say me? Why no bet to me the bonnier free, you and Uncle Ponco?
Now, yes, you who, why are drinking no, or be our see one, sir.
At the end, I'm more so one more come and we. Ya wahi ene yemre. So wabeka se. Wadi ubwani ya friu anase wabeka se. Sorry na nanti. Nadia bewe na mwahunu se. Unipabano wahu wadi. Asase soso wadi ubwani ya friu nti. Mesu se. Sorry. Fawkete. Na kufie.
Namrumu haa. O sorry wa eni mfade. O da suonu. Ifri wako ulifie she unyanko pa eni unyamu. Ewo nyina hudri no hye onyankopon ni onyam ne huka won pi no kan se
ene de ye funa nwanwa de
na ye akiri no ofredi no ko hu tuji ni bia ne dindi lewis ote atoje no ka kire ne se
di machi
no jabri bia sori bi di na chi ne lewi tu no pon kase bi woni fie na tuji fo ni nipa foforo pi ne won betra ho. Na one tre for any for a sea for me, tre, nesting up on a se.
I dainty na money to jiffo, mini boy for didina munumi.
Na yes, you see one se.
One hour one who are deno. A year one or yar saffo. I want our yarino. Mamma fray at any name for. Na a befriend a boy year for, so one such a one agony.
No catcher one se.
A adenti na Yohane esuafo ta di mu ada no obompaye na frasifo esuafo nso ye saa na wo de de odidi na wo nom
na okekere won se
ubetumi ama ayefrasifo no adi mu ada bra yifukunu ene won wo hoyi enabi beba wo befa yifukunu no afiri won chen saa na no mu na obedi mu ada
na obubeyi nso kere won se
obi mfa tam foforo sini ntata de dada mu oyo sa na foforo no atu na de otwa firi foforo no mu no ne dada no nse na obi mfa nsa foforo ngu nwuma nkotokuo dada mu anye sa ensa foforo no be ma nkotokuo no apapai na ehwehwe gu nkotokuo no asese na esese wode ensa foforo gu nkotokuo foforo mu nso obi nnum nsa dada na onhwehwe foforo na emum okase dada no na ye.